turafanana icyagatumye dutandukana kiduha impamvu zo kugumana nubwo bahora babyigana ngo bakujyane kure yanjye mama gusa baba bigize angana urwacu ruba rushubukana cyakoze icyo nkukundira ma nkunda uburyo mumuriza sha agace kacu futa mbega mbega sweet life
ongera ubimbwire nanjye mbikubwire duhamire isigo dukundana ninjye wahiriwe abandi ntumbwire everybody knows everybody knows
hasaza hacu njya mashushanya babona no murusaza tuzaba duto
Kunubijyoshe.